osanga omukazi ng'amanyi omukwano ekyo ddala kirabo kiba kya butonde n'okusanga omusajja eyayiga omukwano nakyo ddala kirabo kiba kya butonde ekintu kyenjogedde kitono okulwammwe naye kuba omutima olabe w'okisanga manyi bangi nnyo abatamanyi nti mazima okwagala kirabo kiba kya butonde kati njagala nze kisse mu girasi naawe wekkaanye kibi n'ekirungi kye kimu okubibonyabonye faafa emikwano gyo gitulemye okuyiga ate nga kye tuyina kikola byebimu ku ebyo mukama byatukola abakyala kuba ddala bangi abalemu emikwano osanga omukyala maama n'omusiima ng'omuwana ekitiibwa bambi kimusaana tolwa ssebo ng'omusaba mukwano nga n'omukyala naye akkiriza buganze kyokka wadde ng'abeera akusiimye naye nno mu mutima asooka n'alowooza n'akwekkaanya okuva ku luviiri alabe nga mu maaso faanana siringi awo kasita akiraba nti oli wa siringi mazima n'agonda obulamu ne buzaawa ne bw'aba yandiganyima aba mu butuufu akkiriza kubanga yaagala siringi bye bimu ku bibonyabonye faafa emikwano gyo gitulemye okuyiga ate nga kye tuyina kikola bye bimu ku ebyo mukama byatuwa okukola maama kulaga akukyala n'olaba n'olunaku naawo n'omulinda awo twetegukira awakaawo n'omusajja amuleesa ayagala siringi okuva lwatuuka ofulumya siringi okutuusa lwagenda sente zezigenda ate nno baba okugumya omukwano bw'aba agenda oyinaku omusoga